Don't get confused. Ni le grand president Pitson, presidenta yake.
Imekuwa muda sasa baba, sija kuimbia Lingala baba. Nimekuwa nikijishulisha na marege na maraga. My blues zikafanya mimi nkalala. Sasa nimeamoka baba na imba Lingala. Waliniambia Lingala poa, nifunge mushipi juu ya tumbo. Na nitue kilingala eti beti Lingala reza moke. Wakaniambia Lingala poa, nionge katikati ya wimbo eti.
Naongea sina kitu ya kusema.
Mimi nasema Lingala ya Yesu haikuangi complicated.
Bamba, hey, hey, najua batu. batoto ba Kenya bataipenda. Asante sana batoto ba Friends of God.